Boondocks gang.
Hey. Do I'm around?
Chania.
Magic Eng on the beat.
Them walk home, video like a com. Tequila time I keep on a search bond.
Chania.
Condone, my listen dumb. Kutazi washa dim
juice
from the
hip hop, hip hop. Chifanya ngoma zote mbaka hip hop. Nashiko, wakerito. Si wachele tufanya stinga TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufanya stinga TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufanya stinga TikTok.
We came from the bottom. The lens is on my belly bottom. Shiko, at your tuko. No dick a lot in your bottom. Nako TikTok, kaki dosho. Na kile time kautak mboso. Niko rito, diwa kiumbito. Na finya pakelia isi dildo. Na mwaka te arepe kwe kusnili chimba. Nina kaflata ya sina pressure nlijidunga. Na hizi ata ni zagi komba ni mtumba. Buda ni kako ya venye nguna anawika. Jororie, juri, jororaga, juri, oria veduda, juri, emenyerere, juri, jororie, juri, turiko sawa, juri, tutuzko sawa, juri, namako sawa.
Hip hop, hip hop, sifonye ngoma zote mbaka hip hop, nashiko, wakerito. Si wachele tufanya stinga TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufanya stinga TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufanya stinga TikTok. Leo niko jing na minkatsia. Wale aki inama neza mpansia. Atamu iko hapa nda kumalsia. Kuna dema pendi do she say about ear. Handwork, C-form. Na eza nyora njuti sari kwa iflo. Nduru ndani ya chiplo. Na leo ni lazima lambe lilo. Still talk, cheap hoes. Imagine na kikocha chia dildo. Jiggle, stingu ya nginyo. Wakitambia tezana na maminyo. DJ pull up, chiki chiki bla. Chiki 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 bla bla. DJ pull up, chiki chiki bla. Chiki 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 bla bla. Hip hop, hip hop. Sifonye ngoma zote mbaka hip hop. Nashiko, wakerito. Si wachele tufanya stinga TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufanya stinga TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufanya stinga TikTok.
TikTok, my videos in your real form.
Magic anger on the beat.
Gonna do tomorrow in your behind. Na leo tuko Yemen ni majihad. Leo ni malasonka ya G-Lab. Na mbona nyuki sana upenda beehive. Leo natokeleze na dinga. Na hii maso yote ni mabingwa. Kaka meiva ni kashungwa. Siwezi homelet nitaundwa ah. Na kwani wani nyumba umeundwa. Na vile umeiva sumeumbwa. Leo ni wabebe kuepunda ah. Leo stinga sniper mindyo shooter. TikTok my videos in your real form. Asha washa nguwai na nikile kibom.
Poka home, video le kwa com. Sikile tema kitepa na search porn. We can condone, malizendom. Tutazi washa dim juwe ni form.